inavuta. Hivi maro kwanza ungeni ruka, ya ungeni acha, ungeni pita, ungeni vuka. Ya alivo kuita ungeni ona sikufai kufa. Mbona mini ngeona fresh, ngeona poa, ngeona super. Hata nsinge umia kidogo, hata nsinge juta. Labda nifungula wenye mikoko flani ya kutupo. Ungeni sound inge kusau, bele ungeenda kujirusha. Labda haya yote haki ya nani ya singe nkuta. Sema moyo kuna namna unanisuta, unanambia kuna siku mita flani ungeni kuta. Unge simama, unge sema hata mambo ninge shtuka. Nge kuambia nomba namba, unge ntizama, unge jifuta. Unge nipa mida mibovu hewani ninge shuka. Nge kuambia mimi flani unge dai unanikumbuka. Ninge sema mikichwani muda wote unazunguka. Unge smile kureply maneno yangu yanagusa. Bada hapo minazani kunge kucha, dhile kunge kwa nutani. Kumbe nazama kwa pupa, ninge kuambia nipo geto. Jua linge zama unge ibuka, vinge tokea vitu flani. Nita hukumiwa kishuka, kuna vitu unge itagi. Kuna mbavyo ninge kupa vingine. Mi ninge shindwa mifugara sina vyupa. Unge wampia your friends, wange cheka, wange suta. Bado unge niona sifai, unge ni mwaga, unge ni tupa.
Nina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo. Sina chuma, huna huruma, huna moyo. Mama, nina niuma sana, huna moyo. Mama, nina niuma sana, yeah.
What goes around, baby, comes around. You say you stuck around, but you're not around. I think you took my heart when you came around. Mkono moja kifuani, shit, not a sound. Nafuta namba nimekariri, sikuona tadalili, sikuaga tabahiri. Knew everything gonna pass, what the back, cause I thought you were the one. Ya nini ya ye wapili, kumbe it's all in my head. Niko na tafuta and I'm breaking my leg. Shida well yali, that's what my friends say. When you wanna you and nini tuli amkia the same bed. Sema bado picha minavuta. Kama ukini cheki siku kaniambia unajuta. Ukaniambia kwamba nyumba ilianguka, tujenge ukuta. Mbona mini taona fresh, taona poa, taona super. Bada hapo mimi nazani ndo kuta kuche. Lele kuta kwa nutani, kumpe nazama kwa pupa. Nita kuambia nipo geto, yu alikizama. Utaibuka vita tokea vitu flani. Nita ukumi wakishuka, kuna vitu utaitaji. Kuna mbavyo nita kupa vingine. Minita shindwa mifukara sina vyupa. Utawambia your friends, watacheka, watasuta. Bado utaniona sifai, utani
Nina moyo, sina chuma, huna huruma, huna moyo.